Yo, Paroti, VP One Boy. Leo nikutese bana.
Yo, Onko.
Chafua, my friend.
Check it day on the beat.
Na gari, kaba gazi, aka ganji, sina kinywaji, weza mbiaji
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu Waitress, amebeba, tipping Is it me, or my drink is picking Sipping, sipping, I'm sipping Ayaya, vonulu Pere, mende, pombe yangu siweke mchere Leo na beza takama nitembe, doni lewe mpaka nibebwe
Kane. Pewa chupo si lambe lambe Wapichese kopande kane Ngango, whiskey Hanjam, hanjam mingi Minataka joni teke toto Namsupa tulewe hadi kesho Shots, camino Body, bodo Chapa, toto Ukimaliza, K.O.
Nesa mchapa di kesho mchana Kako tips bado na kongeza shaka Mini play whiskey DJ cheza tu mabanga